Omabla, Tupac son.
Yes.
Uona feel keep, uyo na feel hit. Mina feel flow, kali tunikiwa kwenye beat. Sifili wanafunzi, sinajua jela mtiti. Uona feel pay home, mina feel in pay street. Kuna wana wana feel kutuibia siyo good. Mina feel kwenda kula kwenye hotel ya shishi food. I'm good, snabud, mina ongeza juhud. Na feel kama dege limepaa Hollywood. Kupata komenti ya Simba, nili feel poa. Kafanya nipate simu nyingi sana za mkoa. Simu za maexo, minimisi siyo poa. Zimika na ikripu ya tapita niloitoa. Tena uwa na enjoy ata nikiwa sina moodi. Nkimpigia si mama foseme na feel goodi. Najua unanipenda na unafanya makusudi. Na feel mbaya ile vibaya homo kichelua kuludi.
We una feel aje? We una feel vipi? We una feel aje? We una feel vipi? Woyo
woyo woyo
woyo yo yo
woyo woyo
woyo.
Yeah, mabisho sasa, wana feel pump. Masista dundo kwanza wana feel kudanga danga. Ukikutana panya lodi lazima ufili panga. Less than peace cause the teacher mapiano alifeel mwamba. I wanna told ya, hii story moja. Mkeo atakuacha kama a feel kimoja. Tupataka kambia jeshu feel ngumi moja. Pala nimenyolewa na nimetoa laki moja. Ukitaka kufeel umelewa kula gambe. Ukitaka kufeel unachezewa weji gambe. Ukitaka kufeel weni mbea kuwa mange. Ukitaka kufeel weni pusha uza bange. Kush, tena uwa na enjoy ata nikiwa sina mood. Nikimpigia beam dash afu aseme ana feel good. Najua unanipenda na unafanya makusudi. Na feel mbaya ile vibaya homo kichelua kuludi.
We una feel aje? We una feel vipi? We una feel aje? We una feel vipi? Woyo
woyo woyo
woyo yo yo
woyo woyo
woyo
woyo woyo
woyo yo yo
woyo woyo.
Yeah, Mgogo Classic, Wheezy na J kama J Drama. Hi, yo my nigga Pucky.